Sambu.com. So bye bye.
Ndajoga kutali, ndaologa nkhalango mapiri ndi mitsinje, ndalema kopambana, koma monga Yakobo anakangamira ngelo pa Penieli, nane ndikangamirana.
Kuyenda mva mwa wasiva, anthu ena.
Ani sindiri mpaka madalitswa ndipeze dzanja gwireni waozimu moto mwaine mukoleze uchimo ndisiye lanu dzina ndipembedze pole maine lanu dzina ndidalire nanu ndiende sozikwedza ndisakanize ndepamene mudalitsa ena inenso mudalitse.
www.amadzambiri.com.